sawirkii lama tanaad. Bogorkii yaa way an weeri, lankan hemaayal araw inii dhiso meel. Madii usi hogaamiyaay dadka yuri islaam, yaa way an kuweeli adawshay oo dhan inii kifaysado nehemaaya. Laakiin aad yaa an aroodi, wayni ka aroodi, maay lan kuweele lankun la araw nehemaaya. Madii ka absadaw, usina wayli kuweelaay yuri islaam inii an roogo. Laakiin madii jarbiyada la jabi, yaa way kuweeli in usi maalintii ku hegtibo yuhuudda an sheeno. Sidaas dartiyeed, ununa an dhisno meeshii la inka talagali ee behey. Madii unu an dhisno meeshii ee behey ninka talagali, yaa adawgayna ka guuleysadaani sidii Nehemaaya ka guuleysti.